trendybeats.com.
Sitacheza, sitaki ipoteza. Amejawa urembo ulo adimu. Nili imba ikima na ukarimu. Nimepata basi na kunigarimu. Nitampenda, nitamlinda.
Nipane mingu wameokota. Ni moyo wangu uliovunja. Sasa pamoja ameviweka. Ameviweka, anavitunza, anavipenda. Oh, umenishika na urembo wako sitoki. Nazunguka zunguka tu. Oh, sio maneno tu, hata kelele zao havitutenganishi.
Come the rain, come the pain, victorious, glorious, bid love God to shine. Matatizo yake mindo tiba kwake. Nini ni mwate na urembo wake. Benzi lake do limenifanya nimebaki kwake. Na nimezama.
Ameviweka, anavitunza, anavipenda. Oh, umenishika na urembo wako sitoki. Nazunguka zunguka tu. Oh, sio maneno tu, hata kelele zao havitutenganishi.
More music on trendybeats.com.